lesser. Ngidinga sithanda nokudesha. Sahamba la masikhathi. Hey, angifuni ukuzangena. Angidizawa bathi Monday. So ngenila ngithe moswe. Ama, let's up feel the shit. So kitchen me, ubuya Friday. Ayisuka ma.
Ayi